Che. Utlwa, es. Gone go na le ngwanyana o mo pila ka lebitso ke lerato. A ntlhanogela a tlhapa matsogo a na Pontius Pilato. Fa ka motsa gore wa a ntlhadile ga kitse cause ga ke na molato. Tota ditiro tsa motho di tla go tlhoisa lerato. Ke kopa tlhoyetsebe ke tle ke go tlotlele ka tsa botshelo jwa me. Pelo ya me thubegile ka bogare bile e tletse serame. Dikuku tsone di monate mare lerato lone le bokete. Le tsewa ke phefo sefate be le go tlisetsa diphamokate. Tota nna ga ke rate se se diragalang ka lefatshe. Mogatse tla re dule fatshe re bue lerato re le sego fatshe. Ba le itseng ba re le a sotla le na le go kgala jaaka noka. Mo borokong la poka fa o tsoga le we jaaka phoka. Let's talk feelings, experience. Lerato le na le di-ingredients. I want brilliance, not mid ends. Ke tlile go lefa second chance. We dance to the wedding bands. But re le ka confidence. Fa go pala re le ka di-offense. Go bofelong tlhalo is what happens.